jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
On a heeɗi ɓe studio tamani e oɗo sahaa yo sakki ko moɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi yiwde maison de la presse labo makko Mamadou Ouattara wonane to ɓoggi jannde to ana ɓuri temedde jeeyo jomɓe jawle tedduɗe e gollirɗe tedduɗi du haruɓe e batu investi in mali hila kene ɗo bomako ɗo battane oɗo batu yo faabade no jomɓe jawle gardata ley mali fa gollira. Batta ko yimɓe gawo kolliti mettimi en ko barkane ɓami anniya sottinde fa ɗo woɗɗi e ngallude nde nokku ɗo fusata bomboje ɗe nenno keño oɗo kabaru Marta Kumpa. Conseil de sécurité du waran hono yamirde minisma noto guɓalji 5 sahel ngal jaabu muɗum faamete aldimare hannde li batu muɗum yalla ana yaɓira minisma faabooji 5 sahel yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗimen jogani on bisimilla ma ɗon e dow studio tamani. Ila keña batu invest in mali batu du arano fanda ɓamtare gollirde jawle li mali ɗo yalla wonɓe le leydi e caggal muɗum fuu ana dirana gollirde jawle mumen le leydi meɗen ana wonda nenno ɗi wattuji cakkitiɗi hewɓe e ɓe leydi meɗen fawarde e hoɓɓe fuu celino mali batono tiɗalaji politique fawarde ndenago ila hitande 2012 ana ɓuri temedde jeeyon hooreɓe gollirɗe mawɗe e jomɓe jawle tedduɗe du hawreɓe oodo batu tilotoɗo du hannden keɗɗan Ousmane Niali Boyli fa ɓeydoro ɗen faamu.
Fandaji ɗiɗi goni e ngal kawrital arandere hollitinde ƴiwroɓe leyɗe goɗɗe nanude jawdi ana mbawi wartude e leydi meɗen ndi caggal tiɗallaji puɗɗo le hitande 2012 ko waɗi tiɗalla dow kabaru mum. Fanda ɗiɗo bo ɓeydude keɓal mali dow huyande golleji kañe waylitingol ɓiɓɓe jallo ministre kumminiɗo nandugol jawdi holliti wiide ngal ɗo kawrital yo kabaru lobbo fa nannoɓe jawdi anda ana mbawi warde le leydi men ndi nanna jawdi mumɓe gollira ngal waɗandu fa mijoɗen dabareji kesi fa keɓal ɓeydo le leydi meɗen ndi fuu e mangal mum no ɗum waɗan fa haalaji fuu kalateɗi li kawrital ngal no keɓal leydi meɗen ndi yarata yesso. E wi ministre Koni Ba Tarawre gollirɗe mbawɗe wadde keɓal fuu kuncante hoore e hakkillo makko leydi afrique ɗe ana kani tawrede usinaji fa tawi ko keɓi fuu ana mbawi moƴƴininde holliti wiide mali ana hani laatade misalu enen goni ɗiɗoɓo e remoɓe haabo ka leydi meɗen ndi ɗiɗi tan woni ko wellitata li temedere fuu e ko remata koyeddi fuu noon naɓirte Yasin.
E wi yoga e jomɓe jawle ɗe ka leyɗe goɗɗe e batu faabato oɗo batu faabato no famande ɗo jawdi hani gollirede le mali ɗo fawarde e giggol hakkude hawruɓe hen ɓe e fuu nenɗo ɗum e wonde ko o holliti fahande laamu o mali ɗum laamu mali ana hani tekkinde kumel fa jomɓe jawle kolo warde kanko walidde Lukil jokko hoorejo groupe Lukil leydi Tunisi wonko haalde Hamadou Hamma Mayga keɗɗen Mamadou Sama Seku.
Nos attentes c'est de voir le
comme donti le dabareji pie yalla yimbele kuncionobe hore golleji mudi di ngatan hakillo ndido leedi mali leedi mo gigol na hakune mayri e Tunisie e buri fuf ne jidi taykade pelital lam leedi mali ndi bangal odo kabaru jo ingol golleji mudi ile ko ratako e on watu goto dun be kuncion hore kabaru kuron sabi yimbele ko manibe golleji mudi di na kasindini andude ko lam o dawri bangal hokkude be yakobere e odo golle bangal kabaru kuron ɗiɗo golleji ɗi jaata feccagal muɗum so kabaru wayde ndenagu kay ɗiɗo nokku fuf fayi nder leydi france ndi fayi nder jibidirɗe lanaji ɗi wayde ndenagu no wodi ndenno wona feyi leydi mali ndi tan noon wayde ndenagu no wodi nder nokkuji ɗi fuf.
La sécurité touche tout le monde pas uniquement le Mali.
Hono fanda jola en du wala fuu ɗoɓe keedanali ɗoɓe jeeya ɗo ley hitande 2017 nde ana ɓaɗo milliardji temeɗe jeegon dollar ɓiɓɓe neldi ɗoɓe jeeya ɗo hono milliard ji temen nayyi e capanɗe joyyi ɗi ka fuu yo ley leyɗe gonduɗe yirude nelda e wi banque mondial ka ndenno e wi seeɓa hakkille on ka en daw ndenno ɗi dawi joole en ana nanna jawle hono ley leyɗe ɗoɓe ƴiwata ɗo fawarde yirwinde du hono ɗoɓe gollata ɗo du ɓe daardi hono golle mum darane fa nanna nafa ko ɓuri ni fande kanko Brema Eli Dicko o jangguino université wonko sefodi e Adama Amadou Haydara keɗoɗe mo
saɓami feyi hitande yawtude ɗe donc ha woni 2016 e kamɓe hen jooɗi e caggal ɓe ɓe neddi ko foti milliard uji temeɗe nayyi e capanɗe jeego e goho o kalten nelaɗo o ana ɓuuri ko tubakuɓe ñallinto hen ana ɓuuri ko tubakuɓe mbi ko dokkata hen fi sabilla donc ana holla kamɓe hen ko yahoɓe ɓe enen yimɓeme yahoɓe caggal ɓe jooɗiɓe couloiri jooɗiɓe burkina jooɗiɓe france jooɗiɓe amérique yaade fa asie en nde ɗe fuɗɗo ɗoɓe tawa eɓe paawa tanne galleji mabɓe galleji kewɗe no toon gurdamu fuu kalde mu tagal mu yagal ci wata sabam bisalu lamu kay ton yaada tagal be kanyum dam ko do roji kanyum dama ta yibbe gal di musa khadi sabam de wata suraba den mudu ta yi hande hande ci laji tawdi ana do yahobe tagal jodi be sambe dum ko saabi tuwa ko be gida jamaa okati don ka haaji ma be digi be gida jamaa o yahakati don ka dakati laji saabi yibbe hebe ngi libi hande latti ko ton macci be yo kala nanga tan pse yo kala udde yo kala don maaya dum ka dum tan wadda sallaji tawdi
kala ko jiddon famitaade pawde faydo be madame Facebook na Twitter do mbay noddudu numero 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fando kon hakilaji modon conseil de sécurité du dañan ko darni aljumaraande fanda saria jamirowa soldat ce ministre mabbe pabaro guba g5 sayangal kaki adirdi UFB andin odo kabaru nenno ka saria ka france holliti saka jabanama tan no balli guji hedanan on bamgol barmube wallirde essence ndiyam e ngure guba galdu ana wawi hono hasindinde fambe ande le ministre force barkandu bami aniya sotinde hono nokkudo jabe e bomboje bonnete fa do woddi e galurende kabar mudu martama kumpa kenye ka do aniya bamama wattu mo yimbe gawodu kollitino masiba bonanda de do bomboje yontere jabbine de keddena mamal samseku fa beedoro dem fam
gubal kabitibe leddi france holiti wede imade odo aniya bamodo o yo notade himmeji yimbe le gaw ana wara balle kewde be do kuliti metemun en bangal dilleredi do imadraji di ka barkan holiti wede soifa di do bomboji di yo bangal haybude ngalure gaw e jamarende ko buri hewde sababu de do dillerede yo imadraji honugol wedugol bomboje de fanda mudun yo haybude ngalure gawnde e nukuji ji pirde lanaji do kabitibe fama en e kanye kabitibe kedde adnarndu daki be imadraji di mbawi kuncenede hore kala wattu su nyaloma su jamma barkon no nawtoro dido imadraji di dalade jadinkobe jogibe anya wedudo bomboje fewde e ngalurande diler godde no mbawi jati matede le nyaloma yo buri fuf bongul bomboje de be nangi juude gube kaptoje de le imadraji mabbe di ngal do gubal kabitibe leddi france holiti wide de do kaborde ngoni de jadinkobe nawtorto bangal wadde bonandaji e misalo bonandaji dibi ngadi fewde e kar goto nyande jegam lewru novembre jabbidundu e badale wuro ansongo lati di sababu yimbe le nayo kiddike ana e mabbe devil denno bonugol de do kaborde na faabo jati denda gu jamarende ka fedde barkan holiti wide kala debbe kuncanta hore dido gulleji di tawbe martini kumpata fon gulderde gouverneur o maire o e kanye batakiji kewdi dibi ngadata e le radioji ngalure gawo e kanye ministre
ana foti ujinaji temede tati e chapande joyi e didi dolar ana buri du milioji temede dere e chapande joyi sefa jawdi projet keso fanda hono churkele kanyum e wayde e kanyum en wawi utarade le leydi medan odo projet fuddi alarbare dedo bamako do le ngodo hejo golle dubi didi mali holli tan hono tongande mudun nations unies do kabaru waltingol wakati wonko mi hore chefodimi e seku kone keddena mamadou sama seku
le projet a
der wattu dumotodo nafaka fanda odo projet o wallan leedi malindi bangal huntangul hore dabere gulleji walter wakati e der wattu dabbo wallude leedi malindi mo inde e yaltinde tongande arandere bangal sariaji e nations unies holiti nawtorade bangal walter wakati der adnarundo don e don kay jawabu mudun yo wawde hinnade kabaru gazuji bondidi tagal dun yawtade gulleji e reji mbawdi latare sababu buitugol kabar mudun der leydi ndi kanye dun ewtade kala faabaaji kebaadi e holitinde khasindine bangal am saddaaji kandi tawtede e le kabar habugol kuteji bundi di walter wakkat sobinta bangal jamarande tafunno yo edande be famu e humpitinde be do sifa habugol walter wakkati o den no siki wala dun noto sababu mbaylta taguji mabbe bangal kala ko wawi latare sababu kuteji bundi walter wakkat
changement climatique
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Garte kabaruji region ngaji meden jodi 2016 yaade 2017 an bado ujinaji joyen jobiji am lilam sigaso ujinare temede noga be ka fu an chomi nyawsi dawo nan region o an wondi ila alalbar de golleji hono nyalande chapanda do bad adna faanda nyawsi da jo gollo de sida region o darani lato golmu an bado ɗo capanɗe jetton debbo commune ha wadde mbeya ɗo hakkude muɗum e kayo kiloji sappo e ɗiɗi wonduɓe ila ñande aral bara nde e jande hono suugol gara e moƴƴingol cenal ɗo yo wadde fa ɓeɗo rewɓe keɓano gollere hoore mumen maire tondrani golle muɗum windagol hiɓɓiɓe duuɓi wata duttiɗima keña tessiti leydi ujunaji ɗiɗo e temeɗe ɗiɗo e capanɗe joyi windanoɓe yoko ɓuuri temed tatal tan woni ko andana le cercle ensemble o yo commune tessit tan heeɓi windoɓe ndenno yimɓe dardi hono muɗum yo fillo ɗeɗo kadu e ɗiɗo kabaruji keddeheɗal fandi yewtere ma ne yeeso en tawde janggo